hablaha arigeena ilaa ku dhabeeray inaan afkooyo anigu ku amaano weliba ku asteeyo oraa iyo maanso waxaa iga keenay irwad samidooda akhlaaqda wanaagsan asluubta xisoodka udgoonka carfaaya rabbigu u hibeeye hablaha arigeena ilaa ku dhexbeeray inaan afkooyo anigu ku amaano weliba ku asteeyo oraa iyo maanso waxaa iga keenay irwad samidooda akhlaaqda wanaagsan asluubta xishoodka udgoonka carfaaya rabbigu u hibeeye intii ifka saaran cidaan ku asteeyo agjooti iraahdo malaha lama uumin sidii ubax nuuray layska cadceeda ayay u ifaano indhihi marja leeca ayaa asqaraara indhihi marja leeca ayaa asqaraara intii ifka saaran cidaan ku asteeyo agjooti iraahdo malaha lama uumin sidii ubax nuuray layska cadceeda ayay u ifaano indhihi marja leeca ayaa asqaraara indhihi marja leeca ayaa asqaraara intii xamar joogta ahaa intii mudug raacsan ahaa intii hirsabeella utahay abdilsiimo intii jubbalaana badhaba inta joogta budlaan udugeeda intii ku aroorta budlaan ku aroorta intii xamar joogta ahaa intii mudug raacsan ahaa intii hirshabeella u tahay abtisiimo intii jubbalaana badhaba inta joogta budlaan udugeeda intii ku aroorta budlaan ku aroorta hargeysa maansan amase arabsiyo hargeysa maansan amase arabsiyo intii ku hoyata odweyniyo boorama awaara jigjiga garisa aageeda dhammaan arligeena intii habla joogtaanoo kala saarin amaba kala soocin gobiya asal weeye anoon kala soocin gobiya asal weeye hargeysa maansan amase arabsiyo hargeysa maansan amase arabsiyo intii ku hoyata odweyniya boorama awaara jigjiga garisa aageeda dhammaan arligeena intii habla joogtaanoo kala saarin amaba kala soocin gobiya asal weeye anoon kala soocin gobiya asal weeye